madaxweynaha Mareykanka ee haatan xilka haya Joe Biden wuxuu ku dhashay gobolka Pennsylvania 20kii November sanadkii 1942 kadib wuxuu u guuray gobolka uu ilaa haatan degan yahay ee Delaware sanadihii u dhaxeeyay 1916kii ilaa 1916kii jaamacadda University of Delaware ayuu ka bartay culuumta siyaasadda iyo taariikhda ee loo yaqaano History and Political Science kadibna wuxuu shahaadad kale ka diyaariyay jaamacadda loo yaqaano Syracuse University College of Law ee ku taala gobolka New York qalinjabintiisii kadibna muddo kooban wuxuu ku shaqeeyay xeer ilaaliyanimo shaqada siyaasadda wuxuu jaanta soo saaray sanadkii 1970kii markii loo doortay xubin ka tirsan golaha degmada Newcastle County ee gobolka Delaware sanadkii 1972kiina isla gobolkaasi ayaa laga soo doortay waxaana ku biiray aqalka sanadka Mareykanka isagoo xilligaa da'diisu ahayd 29 jir xilkaasi sanadkana wuxuu hayay intii u dhaxaysay Januari 1977kii ilaa Januari 2009kii Januari 2009kii ilaa Januari 2017kiina wuxuu ahaa madaxweyne ku xigeen November 2020kii waxay dadweynaha Mareykanka u doorteen inuu noqdo madaxweynihii 64aad ee Mareykanka xilkaasi oo uu qabtay Januari 2021kii madaxweyne Biden wuxuu bishii April ee sanadkiina dhaafay 2023kii ku dhawaaqay musharax u taagan in muddo xileed labaad loo doorto doorashada November 2024ka balse cadaadisiisa soo tarayay oo kaga imanayay badi mudanayaasha Kongareeska ee ka soo jeeda xisbigiisa mas-uuliyiin kale oo isla xisbigaasi ka tirsan taageerayaashiisa qaarkood iyo qaar ka mid a qaaraan bixiyayaasha taageera xisbiga dimuquraadiga oo dhammaantood Biden kula talinayay in uu ka fadhiisto tartanka kadib markii uu soo baxay saluug laga muujinayo da'diisa oo weynaatay iyo awoodda hadaltabintiisa oo aan ahayn sidii looga bartay iyadoo lala xidhiidhinayay daal ku yimi dhinaca maskaxda aawadeed wariyaha VOA ee aqalka cad Betsy Wudukuswara ayaa u warramaysay Scott Walterman oo VOA ka tirsan waxaanay tilmaantay cadaadiska Biden ku kalifay in uu ka haro tartankaasi doorashada
We know that he has been under extreme pressure from leading Democrats as well as ordinary Americans over the weekend on Saturday there was a small demonstration in front of the White House demanding that President Joe Biden pass the torch more than 25 lawmakers democratic lawmakers have asked him or have conveyed their concerns publicly about the viability of his candidacy
waxaan ognahay inuu cadaadis badan kala kulmay hoggaamiyeyaasha dimuquraadiyiinta iyo sidoo kale dadka caadiga ah qaarkood in ka badan 20 mudane oo kongareeska ka tirsan ayaa ka mid ahaa dadka ku riixayay inuu ka haro tartanka maalintii sabtidiina waxaa jiray mudaharaad kooban oo ka dhacay aqalka cad hortiisa kaasi oo lagu dalbanayay in madaxweyne Joe Biden uu qof kale u baneeyo musharaxnimada xilligaasi Biden wuxuu ku sugnaa aqaltiisa ku yaala gobolka Delaware oo uu joogay tan iyo Khamiistii markii xanuunka COVID-19 laga helay
A large part of the Washington political circle have been speculating that he might announce it this weekend but nobody knew for sure until it happened
sidoo kale waxa jiray guuxa isla dhexmarayeen dadka siyaasadda ku dhowdhow ee ku sugan Washington oo ay sheegayeen in madaxweyne Biden uu tartanka ka harayo laakiin qofna ma ogeyn xaqiiqada ilaa galinkii dambe ee xadii shalay uu isagu shaaca ka qaaday Joe Biden oo haatan u muuqda in geedigiisii siyaasadeed ee muddada dheer iyo marxaladaha kala duwan soo jiray uu ku soo gabagabeynayo dhammaadka muddo xileedkiisani ma aha madaxweynihii ugu horreeyay ee cadaadis xisbigiisa kaga yimaada darteed uga hara tartanka muddo xileedka labaad waxaa la xusuustaa in madaxweynihii 60aad ee Mareykanka Lyndon B. Johnson oo isaga laftiisa xisbiga dimuquraadiga ka soo jeeday uu ku dhawaaqay inaanu mar labaad muddo xileedka isku soo sharrixi doonin doorashada Lyndon Johnson oo xilka madaxweynenimo qabtay sanadkii 1963kii markii la dilay madaxweynihii Mareykanka John F. Kennedy ayaa doorashadii dhacday 1964kii ku guuleystay cod aqlabiyad buuxda ah balse muddo xileedkiisii koowaad ee madaxtinimaba wuxuu wajahay caqabado badan oo soo food saaray dalka Mareykanka sida dagaalkii Fiidnaam iyo kacdoonna gudaha oo ka curtay oo cadaadis ku keenay Johnson iyo xukuumaddiisa xaalado badan oo isu soo tarayay ayaa keenay in mas-uuliyiin badan oo xisbiga dimuquraadiga ka tirsan ay madaxweyne Lyndon Johnson ay ka soo horjeesteen senator Egan McCarthy oo hormuud u ahaa ololaha lagaga soo horjeedo dagaalkii Fiidnaan ayaa ku guuleystay doorashadii isreebreebka ahayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa shir weynihii xisbiga ee 1986 ka dhacay gobolka New Hampshire ka haritaanka tartanka madaxweynenimo ee Lyndon Johnson waxa ay keentay in ku-xigeenkiisii Hubert Humphrey uu soo galo tartanka xisbiga dhexdiisa ee musharaxnimada madaxtinimada waxaana musharaxiintii badnayd ee xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa ku loolamayay ku keentay waqcad ay ku kala qaybsamaan taageerayaal badanna ay ku lumiyaan taasina waxay keentay in doorashadii lagaga adkaado oo uu soo baxo musharaxii xisbiga jamhuuriga u tartamayay Richard Nixon oo noqday madaxweynihii 70-aad ee Mareykanka haddaba maxay ku keeni kartaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweynihii xilka hayay uu haatan tartanka ka haray ku-xigeenkiisina uu inshaaray in xisbigu iyada u doorto musharax madaxweyne waa kan maxamuud xasan musharaf oo ku nool gobolka colorado ee dalka Mareykanka
xisbiga dadkii ugu waaweynaa inay durba taageero u muujiyeen Kamala Harris ee gabadh dhinac cadeemadow ka ah dhinacna eeshiyaanka ah dhinacna dumarka ah ma la tartami kartaa Donald Trump oo nin cadaana ah marka waxyaabaha hadda soo baxaya waxaa ka mid ah in dad badan ay ka fikirayaan qof kale oo cadaan ah in la keeno oo Trump sidaa kula tartama laakiin dhinaca haddii laga fiiriyo delegate-ka ama shirkan de soo socda oo ka dhacay Chicago ergooyinka halkaa shirka ka qayb galaya oo gobolada waddanka ka soo jeeda waa ilaa 4,700 baa lagu qiyaasaa oo iyaguna de go'aankooda leh marka sharci u ogolaanaya Kamala Harris kaliya la doortaa ma jiro free waxay u yihiin marka maadaama madaxweynuhu uu ka haray qofkay doonaan iyagu marka inay doortaan
xisbiga jamhuuriga laftiisa ayaa u arka fursad ay doorashada soo socota kaga guuleysan karaan Kamala Harris haddii ay noqoto musharaxa rasmiga ah ee xisbiga dimuqraadiga sida uu tilmaamay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga
in badan oo siyaasiyiinta xisbiga jamhuurigu waxaad mudda inay aad ugu farxeen inuu iska tagay shaqada oo murashaxnimadii ka tanaasulay taasoo ay warkaan inay u fududahay inay ka adkaadaan Kamala Harris inay ka adkaadaan waxa awal ku adkayd in siyaasi kontonkana ku jiray siyaasadda si kasta oo hadda da ahaan uga dabatimi inay ka adkaadaan xoogay shaki baa ku jiray laakiin hadda waxay isleeyihiin aad bay idinku fududahay inay Kamala Harris ay adka adkaataan
waxaa la filayaa in musharaxiin badan oo dimuqraadiyihi ayse soo taagaan kuwaasi oo laga yaabo inay Kamala Harris kula loolamaan musharaxa xisbiga dhexdiisa ee madaxtinimada halka musharaxiin badanina ay isku soo taagi doonaan jagada musharaxa madaxweyne ku-xigeennimada